yande joyno yittodi emin tagi sappo e joyi studio kalangu gonɗo noon kettini nani habaruji men e fulfulde ɗimin Umu Oumar janganta on. Dara habaruji ɗin on nana Rafi Denaku nder ɓangere ɗo nder galluñemay gouverneur mo galluñemay o hawri kokkoɓe habaruji gam hokkugo laaɓal dow fi on ɗon. Hande subana ni tewtewru ɗerol BTS deta fuɗɗama maraɗi kan ɗum fuɗɗa. Yewtere men pindino hande yecceta kuna duuɓi capanɗe tati ni ko mbiyeni jimowo hano gaɗɗo inde noon ni Alhaji Taya waɗi e mayde. Ɓiɗɗam bongaku ni hano laatake hano fi gonɗo no ɓeydoro nder ɓangeje galluñemay gon guyka e barol himɓe balɗe cakkitiɗɗi ni hano nder centre vert noon ni centre vert ɗo nder galluñemay noon ni hano ko fiili hano gallu subana oni gouverneur mo galluñemay Isaka Hassan Karanta o holli hokkoɓe habaruji dimma hano bonon daaƴi gaɗaɗi noonni
poroporo duwu gudada dali
ko watto moteje ujune e hembre e sappo e jeegon kañum won ko wujja caka lebbi ɗiɗi e nder gallure ñemey nde e nder majjede konna ɓuuray mote sappo e jeegon komin keɓe min jiiti su gorko goɗɗo de konna aduna fa dewgal muɗum wara e nokkure nden ɓe bujji moto makko komin mabɓe nokkure nde endan min nangui de konna himɓe keme tato e capanɗe jeɗɗo e tato fande de konna min jiiɗiɗo enen mote koto capanɗe jeɗɗi bujjanoɗe e motaji jeɗɗi min coyiti gadendan se min jeeyi min nango himɓe hembre capanɗe jeenayi e goho nder mabɓe no tawa worɓe hembre capanɗe tato e jeenayi on rewɓe capanɗe joyi ɗiɗon ko hani pamoni minen kayi min ɗanaki minen e policiɓe e gendarmer aɓe e garde en min ñallan hen min mbala hen minen daaro nokkuji ɗe funo won no yaara komin kantoon ni woni andi toon nokkure nde enda wona ko yaate no fee ñalowma sako jamma andi toon so ni wiyama ndenaku wona gouvernement tan ɗum ƴewto wonade konna golla sogueji tan noon neɗɗo fuu no hani tawi waddi balla mum e dow majjum
dow humɓe ano diwteteɓe noon ni wi e sayde joɓama nden ko wartire fi bonɗo mo ɓiɓɓe bonɓe indirte e Boko Haram gatti yeeso nder région mo Difa hande subana ni hano sukaɓe ummatore ɓe Boso e sukaɓe école noon ni gonɓe poytiri noon ni ɓe Difa ɓe jeccake dow mum to wakkati on ɗon ni hano Malan Hassan Kacalla o watti dane yaago e gomnati e hooreɓe wuuro gon noon ni ɓe gartira hakkillo fukkigo nder cakantaragui ɗi
face à cette situation
do filla ko waɗi ɗum miɗen ƴama gomnati durwo no watta fuu heɓa hakkillo fukkigo tabbita nder cakantaraji leydi Difa e nder reedu leydi meɗen fuu o durwo du kippitakiji ɗi acce feroɓe ɓen du keɓane no kotirta nder guure mumen sukaɓe e rewɓe woronje e jeetato ingelewa dillidaɓe ɓe du gartire wuroji mumen ardiɓe leydi Difa kan en du miccintina ardiɓe leydi meɗen ko watta jaam warta nder leydi Difa pelle balliroje himɓe leydi sarusuji tawaɗi nder leydi Difa kan en du artira ɓiɓɓe leydi Difa janguɓe nde no ada himɓe golle miɗen jetta du domoɓe leydi ɓe wonɓe no durwo jamma e ñalowma gam wartirde hakkille fukkigo nder leydi Difa miɗen kinna du e himɓe mumen maayi ɓen
hande subana ni tewtewru talkuru BTS deta noon ni mo leydi Niger fuɗɗama ko watta sukaɓe ujunaji ɗiɗo e keme jeenayi e capanɗe joyyi e goho kamɓe goni no pilo hano talkuru du noon ni dimma hano leytuɗo hitane hikka de noon ni cendaɓe nder centre yiji noon ni maraɗi ñamay tawa e zender noon ni ko waddi hano ɓuytari diɗo hikka ministre kawjiɗo e jandeji mawɗi illa maraɗi Yahuza Sadisu noon ni o fantini bandimin Mohammed Mamman.
Cette année nous avons tout simplement décidé d'interdire
hikka min koji lawol hadude neddo fu filo BTS o endan setama wa heba no bak mudum gomnanti o enda wono dari gam batte heba jande leydi nan cubino darto enen andi wabbe no binna ko e mudum en no biya fa tewta bak nden jodo janga fa heba BTS fa yotto licence ara wad licence awala bak nden ne wadai noni ne to dun sabi tan hikka ne endan min koji lawol lamgol min tabin tinno wirni endan kawon se tawda bak de ko tefa BTS dun sabi jati hikkata fobbe endan kewal mu en buitaki ujunaji tato be wona ujunaji dido e kemen yeno e chapande njoyon e goho rawanen be ngadin ko to ujunaji njego
de l'année dernière qui avoisinait les 6000
habaru gaɗo layre noon ni kulƴinɗo hano deƴƴere de hooreɓe gomnati leydi Algérie hano waɗi noon ni alal hano jancooje ɗe cuuɗi habaruuji noon ni e dow laabi celani noon ni gaɗiɗi hano gaɗɗi dow fi hano raaɓol ñaw hano choléra noon ni gadduɗo hano mayde hano himɓe ɗiɗo noon ni fuɗɗorde lewru août noon ni no fedde AFP holli wiide cuuɗi habaruuji ni kewɗi noon ni wi naa ko waɗi hano jeɗɗige ɗiɗi noon ni ko hooreɓe ɓen burti wangini ñawgu noon ni nder leydi Algérie fi gaɗaɗo o ɗo deni ƴewama hitaani 1996 ɗum waɗama nder mittintinol ni illa hitaani 1996 kan hano mbi'en ni ñawgu wangi noon ni nder leydi hano Algérie nun to choléra o ni hano wangi habaru cakkitiɗo keɓaɗo ni hano himɓe 49 kamɓe jeehi hano gaɗina walla ka noon ni nder maɓɓe ɗiɗo kam maayi noon wondi fa hakkasen nder wuro hano Doole noon ni nder wuro Doole commune mo Tunuga noon ni département mo Gaya toɓo mawɗo gaɗaɗo noon ni jeɗɗire wittine waddi hano bonon daagi diyan noon ni ɗum waɗi ministre kawjiɗo e ballakaji yaago himɓeje noon ni ummini fedde gon noon ni dow ardagal secrétaire général noon ni Boubacar Siddiku o fantini jaadimin noon ni Dawda Hassan.
Ɗum wela ba seɗɗa iɗum yurmini sanne wuro gon fuu ndiyan ɗan ñaami yo en ɓaale keme ɗiɗo e sappo e go'o ndiyan ɗan bonni nani ɗan wala dow iɗan soƴƴoro gaɗa ndenne himɓe ɓe no giɗi balla dow ko yaawi de goonga iɓe giɗi to fukko fedde singade ngam waddande himɓe balla de dow no limude himɓe ɓe bonondaji ɗiɗi kewti joni ni miɗen keɗi timminol golle mayre ko watta ɗum faama no waɗi ɓe gaddani balla dow ko yaawi ni to fukko e cellal sukaɓe kanni hana ƴeewe heɓane mo sola ngam ba loctorore nden ndiyan ñaami filla laaɓal du no hani waɗi
département mo tawani département mo tanut ni tawa kana soɓɓirde région Zender noon ni sembe demal ɗen fuu ano tawa kana hoore huɗo mayri noon ni soɓɓirde ɗen do hano durruɗe ɗen tawa nonnon do ara ko ƴewattade ni ƴewama hano toɓode heɓama sanne huɗo ko no hano dabbaji ñamata no heɓe sanne jaadimin ni Boubacar Mamadou Yaro o fantini
département mo tanut nokku noon to woodi nokku durande e demal hikka odu ko nan beeli keewi ndiyam huɗoji du waɗi fa heewi ɗum saabi duroɓe e dabbaji muɗum en ngari fa keewi docteur Iliasu Amadou directeur kawjiɗo filla ko natto sarusi durgol département mo tanut
huɗo ko daaba ñaama no heɓo nokku fuu nde daaba pamara no naade manga noon pete ɗen du keewi faa no ila ndenne to yarno e
seɗa
dabbaji ceeɗo muɗum immeke sanne ɗum wallidi ko nantoroɓe docteur Iliasu Amadou
gacce ka ni no woni no waɗire ɗo no woɗani duroɓe sanne ngam dabbaji pamari ɗin gaɗi ceede ɗo tanut e baccimbirji ilooli du nguuri waɗan 3,500 botoru gawri du walana 4,600 e lasoji nayi
ko wartirduroɓe enna sanne sanne ɗo enna ni wonna eɗo filla ko darto luumako maɓɓe tawi heɓi yeehi yeeso moƴƴi sanne sodoɓe du kondan ɗum nafi ɗum en mamman o yo codowono enen dabbaji nani ko wi
no woodi daaba ga 6,000 no woodi ga 8,400 no woodi ga 8,000 no woodi ga 8,800 agada somi ƴiwi mi wari ɗum miɗo miila du mi heɓan riiba
duroɓe no eela allah tawi ndungu e ndan waɗiri no haniri eno wooɗiri
alhajiɓeɓe leydi Niger ni hijjoyɓe hano hitane hikkade noon ni jaaɓe dow laawol golto noon ni to leydi saudiya noon ni ngam hijjowo noon e puɗɗi ɓe garta noon ni ɗum ɗo ni waɗi ni hano jehuɓe far laawol agence uji noon ni kamɓe do de lamɗo jaɓiɓe puɗɗam garki noon ni jeɗɗire warore no hooreɓe hano andinoɓe filla hano hijjore de noon ni mo koho andini hano Mahammadu Hafizu noon ni o hokki min fama dow ko ƴewata hano fonditol golɓe gaɗi yewtere natunde caka makko e bandimi Rahilatu Soumana. Kampani hano mo leydi Niger noon to ƴulɓe hano moƴƴinte noon ni waɗi wakkati ko himɓe no gara no tefa hano ƴulɓe ɗe noon ni ɗe gala nde ni ƴewama ni hano jemma hano julɗe layya noon ni kulle hano kajaɗe hano keppuɗe wakkati on ɗon noon ni ko ɗum hiɗa sanne hoorejo mawɗo kawjido company han ononni jannaw tahiru nonni o fantini bandimi Musa Hassan.
Au troisième jour déjà de vente on était
comme in gada balde tati yulbe den fukanti gan sedakal gonni hoddi himbe duno he warde no jama rawani dimma goto oni min gaddi amma diyan ta judan lawol gol kam faddi loreji ami kaden du tomi moobe yulbe den mauna sanne non fu dun du waddi ko min bi'i mawuri mo Allah yari lebbi didi ko layya wada min puddata waddure yulbe de miden chonnira himbe denne baade kanti miden bawi gaddi godde kaden chodube hikka beedu gollirbe yulbe de no bawi ko cino ko wulay dun ko hoddi moobe fa mawuri mo Allah yari
jusqu'à la prochaine tabaski
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
jude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
non non gada on yotta on kettinake hano habaruji din nonni min natan der yewtel men pindinol hande ni min jaccata ko nano do hano alkamisa nogay e tati lewru ut nonni woni duubi nogay duubi chapande tati nonni ko jimowo indirte do jimowo leydi niger indirte do alhaji may manga nonni andirado alhaji taya nonni o may duubi noga duubi chapande tati di fuko o may do hano jimi makko hano himbe leydi men niger no gididi sanne no hettino dum sanne dum wadi ni hano ummatore hano jimowo o bi leydi niger nonni andirado e Boubacar Garba o hokkimi fama do fi on don o yawtidi e bandimi Moktar Han Mohamadou.
Il m'a toujours encouragé à apprendre l'instrument que j'ai appris.
Wautu fu o wanka mitino mitide jimidi enda sabo ba ko tawa o mo tawda talki jande mawdi sane hadaimo o mo tinni jimidi kanko kay alajta yani fuddi golla jimigal enda ilonon école normal mo zender hadde mamman garba kanyam mitir rabo mato chagal mun du konna wono ko nati o mo golla ele ko eti orchestre amical nenno wono ko nati fa hande du wono yimo wete ambassadeur du Sahel hitan uner temidi jene chapande jeddi e nay chagal mudo nati international de capital kandu wono yimob go wite non hitan uner temidi jene chapande jette didi e do sikila ko wada do filla ko darto hono kollol jimi indangul dan gurmu ko wada lewru fevrier hitan uner temidi jene chapande jette jeddi den wono ko inde makko wurti sanne samu de o wardi e jimol be tengol ma tamallam wawtu mudum du kondan kanko taya on endanim o mo dadi himbe kewbe do filla ko darto jimi kany e gollitirde e der filla ko darto jimi jaman e leledi men Niger gandu dal himbe wadobe jimi e kulle de na fu wana bibbe leydi Niger na enda dun sabi sebe gada jimi fu be titta kona jimi leede yasi wana leydi Niger tawama kanko la staya o do jimi leydi Niger kanyo fina tawa adaji leydi Niger ka wono goldida sene en dari mi anda salon anbite idina dado jimi mudum ko heewi kanyo ko adi ka wonno hono takeita enni mata mala enni Allah jara en anka nona ko to jimi nay e hoji don endo mojjintini o watti alaji taya ko mayi dum dilli gogano kano woni golle makko ne heddi do himbe nawtoro do jimi makko e kulle godde e do filla ko darta fina tawa e tewtewri ko darta adaji e leydi enda ko heewi ne jeewen hebe to makko tom far ko darta himbe makko wakkati mo kalami o seneni himbe burtinanaama jawdi yaade e wallifibe kulle himma ko hokke baka mudun yem ko mayi warde joni minanay do fey goto e leydi bibbe makko biar tokki lawol makko fele ko darto jimi di ga sen wodno fu himbe ben walla no dun sanen sabu kazalma on don ministre on wakati mudum ko wala no jimi kanko ala staya on waldi mudu ko
kazalma a beaucoup soutenu taya financièrement et techniquement dans tout ce qu'il faisait
don min darna ton habaruji me e fulfurde saynibi enni balanta janwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mi do feccide dum.